Nakupenda baby J, I love you too. Nakupenda mshiko baby J, I love you too. Baby like baby J, I love you too. Just I love you too.
Mpenzi wangu bado mimi nakupenda. Utakipata pale utakupenda. Yafungua maskani wanachonga. Utakipata pale utakupenda. Kuomba unielewe maneno yangu nayokuambia.
Nitakuwa na wewe tayasikia vayo nambia.
Je, mimi kukupenda wewe nataka tuishi paka milele.
Nitaishi na wewe kahadi tapotimia.
Je, nikisema na kupenda ujue beri na kupenda.
Yeah.